tumebatika kuiona leo, hacha tufurai leo. Hakuna ijuae kesho. Ebwana we, kuzimu nafikia kuna mateso. Tumie leo, sije ukafa kesho. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Na kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si waze wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji,
washa.
Kama kuna wavutaji, nataka twende, chama kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Umekopa leo, nipe kesho ya nini? Kuachia leo, tengia mitini. Baby, tumekutana leo, tumependana leo. Kama vipi na tumalizana leo. Eti una malengo, na yajua malengo wewe. Akiza vyombo ukishiwa chapa mwendo. Eti unawaza mjengo, utazikwa na nyumba wewe. Tumia pesa ilu kifo wache pen. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Unapenda basi leo, fanya sana. Na kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si waze wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji,
washa.
Kama kuna wavutaji, nataka twende, chapa kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Shapiga mshindo, kini kazi ya delivery wezi tingo.
Hamsha,
ni mida ya mawindo. Echi unavuweza geza na malingo. We want them.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Hamsha, 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 hamsha.
Hamsha popo, hamsha.
Oh yeah. Kama umebahatika kuiona leo, basi hakikisha kila kitu unamaliza leo, sababu hakuna ijuae kesho. Are you awesome? Hili ni onyo. Hii haiuzwi chini ya umri wa miaka 18. Inaitwa weka mbali na watoto. The True Boys in the building. It's the 9-6
Nation, nation.